alcolism. Fuzi mali yami ungangikwelitisi. Ngishaye ngidakwe ngikhohlwa abaningi. Ngidla i-soft life nabogela abaningi. Shwele ungangisokolisi. Fuzi mali yami ungangikwelitisi. Ngishaye ngidakwe ngikhohlwa abaningi. Ngidla i-soft life nabogela abaningi.
Amanda Bonja, Amanda Bonja,